tumetumwa na Mungu kuhubiri neno lake, tumeagizwa na Mungu kupeleka injili yake. Tumetumwa na Mungu kuhubiri neno lake, tumeagizwa na Mungu kupeleka injili yake.
Now Doze. Wana AIC Kenya Israeli, Bible.